wanna play along with them.
In everybody, qual è una via in my room? Baby, don't fear, fear, fear nobody. Tu stabilisci tua zicchia un mini. Baby, no fear nobody. Yeah, alini penda kamwambia sina kibunda. Akasema soke situwe wajumba. Katoto si matini endo nunda. Yeah, akini batunda nitaritunda. Nigga zeo dama saki to my seating. Toto kadata na chafia street king. Nita munga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jama minye mungu anajua kuumba. Nikifanya masyara ntauza nyumba.
Mada
Koda masa kitu my city. Toto kadata na chafra street king. Ida mwanga kola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto si matini endo nunda. Ye akini batunda nitari dunda.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody.
Gachi B.